Dido
yo halaji cukulo dewo dido gombe le yiwonde le odo nokkudo déplacer ngoni falaje ko fodi suka nyungitibe temede jettom e chapande jettom gundon sa jabbi kidon seddo yottoto nokku mo no dir soguni ko centre mo no dirton mabli nyungitibe hewbe gonton le mabbe do suka ban hakkune be do yimbele ebe le tunele kanye lope fa yotto gildi far soynan jabbo le de do nokkule sarab suka be biyan bemba sanne
ndungu wari wubol ana wodi wawdi ina wodi ayi ay fa joni kam muto bi yanati ga kina men pita yan dan yalta de so men heba men puko
sukaɓe je ɓe leygal balɓe wallahi miɗen tampidi e muɓɓen sanne ɓuɓol no wodi e leyɗo joni fabiyaji ɗi miɗen kaaja base ngaji ɗi
nokku fuu ñama ana heewi sanne tuundi ana heewi
Mohamed Cissé gotel laamiɗo ñongguitiɓe wonɓe to Segguto hollitiwille nokku maɓɓe o yoga sukaɓe yo pelle kuminiɗo kabar haqqeji ɓiɓɓe adama en kañe jurmotoɓe fuu ana cawra ɗum en toon
miɗe wawi haalde wi sukaɓe ana wonde hinnede sanne saabi projet noddirteɗo terre de zome ana faaboɓe ana ñowna ɓeydu le cuuɗi docteur oje sukaɓe ɓamoɓe lewru woto wattade lebbi jeegon moɓen du ana faabire cafaje ɗi e nanal muɗum ko laafi amen hannden ɗi woni arclaji ka e ñamiri ɗum tan ngo balle ko muɗum famɗi seeɗan
balokoy wowde sesumani le ɗum
motti ko ɓuuri sukaɓe ujunayi nogay tatom kañen gon hakkude yimɓele ñongguitiɓe wonɓe tomɓe ɓeɗo sukaɓe ana dow faratiji sanne ko nayri banggal kasareji kammu kañe ko nandi e muɗum
golleji amen fof ana naari banggal hewude sukaɓen watti fo so jan waɗi bonollaji le nungu baale ɗum e golidide e muɗum fabrique amen alkileji ɗi sukaɓe wawi lelade le muɗum yo Allah ana daɗa sarde ɓooɗi e buuɓe nandal muɗum culmorɗo meɓɓe ko hewi muɗum ndu laaɓintinama
fedde noddir CV Children faabotone sukaɓe il hitande 1988 noddirteɗo Philippe Passinga goto e kumniɗo kabar haqqeji ɓiɓɓe adama en le ndeɗo fedde o holliti wiide sukaɓe paabi ñongguitiɓɓe ana ɓuuri ujunaji capanɗe nayo e taton
won dabiri ɗum e fiyata geddi bonanlaji waɗay ɗum ana faabo amen faddade jamaren watti fo so bonanlaji jan matama yalla pati kuteji muɗum satta sanne meɗe hollitaɓe haqqileji ɗum lobbi ko faabotoɓe rende sukaɓen le cuuɗi watti nungu joni watti fo so jan waɗi bonolla meɗe waɗa immadraji mais faaboɓe yimɓeɓe bonolaji hewti ka e cukale mumen mais faabreɓe ñamiriji e arcleji fottade
cuddumaji
le wuddu leydi ndi nokku noddirteɗo bankasi ley laamu baña gara le oɗo wattu kamɓe sukaɓe ñongguitiɓe wonɓe tonɓe ɓe gonde wadde immadraji eɓe keɓale hen du seeɗa seeɗa le ɗiɗo immadraji an ley hen ɗo fuɗo huuɗo so sottae kañe durde dabaji